Zabbuli ey'ekkumi n'omukaaga. Onkuume, Ayi Katonda, kubanga nkwesiga ggwe. Ngambye Mukama nti, ggwe oli Mukama wange, sirina bulungi bwonna awatali ggwe. Abatukuvu abali mu nsi, abo be basinga obulungi, bensanyukira essanyu lyange lyonna. Okunakuwala kwabwe kunaayongerwangako, abo abawaanyisa Mukama olwa Katonda omulala. Essaddaaka zaabwe ez'okunywa ez'omusaayi siiziwengayo, so siitwalenga mannya gaabwe mu mimwa gyange. Mukama gwe mugabo ogw'obusika bwange n'ogw'ekikompe kyange, gwe okuuma ebyange. Emigwa ginguddeko mu bifo ebirungi, mazima nnina obusika obulungi. Neebazanga Mukama, anteeserezza ebigambo. Mazima, emmeeme yange enjigiriza mu biseera eby'ekiro. Mukama mmutadde mu maaso gange bulijjo, kubanga ye ali ku mukono gwange ogwa ddyo, sirisagaasagana. Omutima gwange kyeguva gusanyuka n'ekitiibwa kyange kijaguza, era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe. Kubanga tolireka mmeeme yange mu magombe, so toliganya omutukuvu wo okulaba okuvunda. Onondaganga ekkubo ery'obulamu, gy'oli waliwo essanyu erituukirira, mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe.